chihwanikiso cha magumi obiro atusano atobiro ikuchirira juliyaleza vama kristo bala muchirira leza nkambo bala lumba kuti wagabalekera kuzwa kuhibi yabo e juliyaleza lyamba kuti muna kristo tayere degulaliga kubwehenya kuba na kuba kupayira hibumbwa noiba mizimu